supposed to see.
Yeah. Maloom.
Papa.
Yeah. Ah, tunafumua maini. Tunachochea to the maximum. Visosodu vya mjini. Situna shared in a platinum. Nenda na feni wani mana. Pili pili banyan. Papa Benedicto double tap. Bemo Vatican. Wanangu weni mbaya noko gifted. Takiwa wote mbawa tuwe lifted. Kimrudia malayo ni mystic. Chakwanza weni style of vintage. Jamsingi maintain social distance. If you don't know you know money will Casanova. Na demo na kiba jaji kama nana fashion over. Cheki cheche jumapili kidimbo waka take over. Takutana jumatatu marejesho na vikoba. Yeah, ninavokata ni kama season. 2021 is my season. Hey, in the smoke weed in kwa na kiko. Vitendo yo maneno kama James Gayo Kingo. Kileta rappers wenu sichinji na vunja shingo. Ningedata mwaneno nzibange na vuta kimbo. Wanangu wakua na kaba nkaziba pancha na tindo. Wana olo ni kacha utarudi nkipige mshindo. One time for my niggas in the chaho. Two time for them praise on my downfall. Kikuta A-Town as a sema mrisho gambo. Malaya toa uchu pote iPhone tambo.
Naitwa Maarifa. Nimetuswaje po aliminya korodani. Wakizingwa naenda kuminya forodani. Wametambua naenda kuzima gorofani. Nimeshiba rafu nina kiporo ndani.
Kiba finest.
Maarifa kichwa mwanenu bora ngekwa bega. Sasa unyayo bora baki enge kwa shega. Ukicheza na MMB unacheza na wega. Usijite komando huku unacheza kibega. Papa twende. Walitaka mfupa nimewakuta mna mapengo mwoni. Nina malengo msomi, nina matendo mponi. Mtawa soko la mwana mkiafunja majengo sokoni. Nazidi kupanda bish muliza falidi kubanda. Na vile giza nazidi kutanda na minanga. Mwanga bado wa moto namna hii. Na kiwasha bila woga bado wa moto namna hii. Na kiwasha kila goja bado wa moto namna hii. Na kiwasha ila goja nli hapa nsafia buthili babango pate mboga. Na welewa mtaipata vizuri. Mkinielewa mtajielewa mtaipata shuhuli. Niliepa mtoto wa kitaa stopata sifuri. Nikifa kazi kwe kibaa nitacha na uli.
247 ni blaze MJ. And I'm so fucking high red eyes. Nimechills angu heaven. Mguni nina AJ. Isha kanyaga kila chaka ina smell blood kama September 11. Zina nguka bars now. Ladies be like oh wow. Bona kwenye party mabatani utokei now. Mini meli woni bayaji siji mix now. Kali wano jitambia rappers wote me now. Dada body usifanya mchongo. Bongo utapeleke wadi utapike nyongo. Mwanaume akirudi usiku linazungumzika. Mwanamke akirudi usiku ndoa inavunjika. Na watimbia gang wana complain na wapain. I can't stop, won't stop how I pain. Wana blame na ku maintain status ningoma again and again. Bongo flavor kabla ya niba pay meniba day. Nazami ya govinza baba kinyasi. Na ntole utoto nsha kinyonga ila laitasi. Na inakata moto kini dis jo mzima mzima. Ile kwa konta kuficha we mama mina.
Papa. It's beyond baby.